Uthando lwakhe lungiphethe kahle amandla akhe angisekele Uthando lwakhe lungiphethe kahle ngiphakamisela amehlo Ezintabe lapho sizolwami luvela
ZWAP.com.